Tell me on the beat.
Shanky Supplier. Don't come.
Hey, tell you what, me rum. Muda, see the way. Muda. Nikki wanna hear.
On the mix.
Yamani muni aje na wiyu dem. Asali pendo lagi tam tam. Simoni picha saki album. Nimtaje jina lagi album. Baba na mama yagi waisira. Mtoto amezali wa Dar es Salaam. Mira ni memkiandaka sana. Kumaliza sifa zake. How come? Yule pale mira na mkoja geuke. Nikuti alikumpisha pete. Ishala ya upindu kitamba chope. Mchumba somiso magindu kuja ni mteke. Yule pale na mkoja geuke. Nikuti alikumpisha pete. Ishala ya upindu kitamba chope. Mchumba somiso magindu. Hakuna matata nilo nimekipata. Nilicho kitaka shala mola menipa. Patashika nguo zimechanika. Katika mashuka kulumzuka. Hakuna matata nilo nimekipata. Nilicho kitaka shala mola menipa. Patashika nguo imechanika. Katika mashuka kulumzuka. Kwa nina
Nampenda
nani
msiana mmoja.
Kwa nani
weupe kidogo.
Nani
weusi kidogo.
Kwa nani
Nampenda
Acha mtindo benasma.
Usitaja sifa zake ndo naogopa. Nyima sila mtamuiba. Anavyo nipaga yeye. Anazidisha na pitiriza. Ananipa mambo matamtamu. Nikiwa na uwezi ishiwi hamu. Hamejazika kila sehemu. Kabla ya mechi na mria ndumu. Kwanini ni mwache? Kwanini ni mchiti? Kwanini ni mwache? Kwanini ni mchiti? Mwezenu ananikomesha, ananogesha. Anafuzungusha, ananmaliza. Ananikomesha, ananogesha. Anafuzungusha, ananmaliza.
Unapinda na
Mchili wele.
Unapinda na
Mwali wele.
Unapinda na
Inakuchuna
matata nilo nimekipata. Nilicho kitaka shalamu la menipa. Patashika chupi zimechanika. Katika mashuka vrumzuka. Hakuna matata nilo nimekipata. Nilicho kitaka shalamu la menipa. Patashika kuwa zimechanika. Baba kwe
nipe vyote usibakishe hata logo. Nipendezi na mimi nikupe muongo. Panda kwa juu kidogo. Unanikosha ukinipasa paka chongo. Usibakishe hata logo. Unipendezi na mimi nikupe muongo.
Kama vipi nipe tena dada. Nipe sa kufunja chaga. Nipe tena dada. Nipe sa kufunja chaga. Nipe tena dada. Nipe tena dada sa kufunja chaga. Nipe tena dada. Nipe tena dada sa kufunja chaga.
Langi yake girl is a bit Michael. So mchongo mashapo ni madimpo. So mchafu kama gali la dampo. Mama msafi alipo na minipo. Langi yake girl is a bit Michael. So mchongo mashapo ni madimpo. So mchafu kama gali la dampo. Mama msafi alipo na minipo. Wendo wakunilipa we. Popote tutaenda we. Tusafiri mimi na miendio. Nitakupenda mpaka kufa we. Mahaba kucha kutwa we. Washai watani so forever me and you. La 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Oh la 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 la.
Mangala mijitu ya mstuni. Mome wa kupaga. Natia miziki paka buguluni vingwetia. Producer Chatemi Kinda Ponda Kiutu Msiraduka. Producer Mikito Masiusi. Natia miziki paka kiwalani chumwaga mwaga. Nusko Benko. Wazewa kilimpili masela. Tonya Zela Sebosi.
Icheko mazuna Wepot Kaula Kama napiga vile juniors wa vipolo Akili mpavu akili nzuri Tombola ida
Afuja
Chucky supplier Supplier Shigeri
Chucky supplier Supplier Chucky supplier
Chunky supplier, essa praia
best quality.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.